ate babali mu kisawe ky'ebyentambula balabudde abazadde n'abayizi ku muzo gw'okulinnyira ebidduka mu bifo ebitali mu mateeka. Ekibiina ekigatta abavuzi ba takisi ki Uganda Tax Federation Operators Association kigamba nti embeera eno ereetera entambula okukaluba olw'omujjuzo mu bifo ebitakkirizibwa abakulupya ate bye bakozesa okuubisa abasaabaze. Omwogezi wa ekibiina kino Moses Birungi Mawejje asabye abasaabaze okwettanira ebifo ebimanyiddwa mu mateeka era ebitongole omusimbibwa takisi bewale abanyazi nga bano.